Isomo rya 24. Bishi isezerano. Yehova yabwiye Mose ati, zamunka unsange ku musozi. Ndandika amategeko yanjye ku bisate by'amabuye mbiguhe. Mose yazamutse umusozi amara iminsi 40. Yehova yanditse amategeko 10 ku bisate bibiri by'amabuye maze abiha Mose. Abisirayeli babonye Mose atinze bakeka ko yari yabataye. Nuko babwira Aroni bati, turashaka umuntu utuyobora, turemera Imana. Aroni yarababwiye ati, umpe zahabu. Yashongesheje iyo zahabu, ayikuramo igishushanyo cy'ikimasa. Abantu baravuze bati, iyi niyo mana yacu yadukuye muri Egiputa. Batangiye gusenga icyo kimasa, bakora n'ibirori. Ese ibyo byari bibi? Byari bibi kubera ko bari barasezeranyije Yehova ko ari we bazajya basenga wenyine. None dore bari bishe iryo sezerano. Yehova yabonye ibyo bakoraga byose, maze abwira Mose ati, manuka usanga abantu. Bansuzuguye basenga ikigirwamana. Mose yahise amanuka afite bya bisate bibiri by'amabuye. Mose ageze hafi y'inkambi, yumvise abantu baririmba. Hanyuma abonye ukuntu babyinaga, baramye icyo kimasa cya zahabu, ararakara cyane, ahita ajugunya hasi bya bisate, maze birajanjagurika. Yafashe cya kimasa aragitwika, maze abaza Aroni ati, aba bantu bagushukishije iki? Ngo ukore icyaha gikomeye nk'iki? Aroni yaramushubije ati, ntundakarire rwose. Nawe ubwaho abantu urabazi. Bashakaga Imana, maze njugunya zahabu yabo mu muriro, havamo iki kimasa. Aroni ntiyagombaga gukora ibyo bintu. Mose yasubiye ku musozi yinginga Yehova ngo ababarire. Yehova yababariye abari biteguye kumwumvira. Ese uribonera impamvu Abisirayeli bagombaga kumvira Mose? Umubwiriza igice cya 5, umurongo wa 4 hagira hati, nuhigira Imana umuhigo, ntugatinde kuwuhigura, kuko nta wishimira abapfapfa. Ujye uhigura icyo wahize. Ibibazo. Ni icyo Abisirayeli bakoze igihe Mose yari yagiye? Mose agarutse yakoze iki? Kuva igice cya 24, umurongo wa 12, kugeza ku wa 18. Igice cya 32, umurongo wa 1, kugeza ku wa 30.